D50.
Can you be my commando?
Commando.
I wanna be your soldier. Oh.
Soldier, oh, soldier, oh.
Anything I'll do for you. So let me give my number. Oh. My commando,
commando.
Uza kumwe ungu mwepesi. Usijo kani bwaga eti. Kisho kani pama stressi. Ah, hali yangu mya bajeti. Usijo kani weka benchi. Utani maliza. Utani maliza. Oh, I wanna be your soldier. Oh. Can you give me your time? Wenzako nime fall in love. Nime fall in love, oh. Alafu sito kwa chaute seke. Pressure, pressure za nini? You are my desire. Oh, mapopopopopopo mbona mesha lala. Wana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 pagawa. Naitaji dawa, dawa. I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh, soldier, oh.
Anything I'll do for you.